Awuzu kwazi kholo bhuti uhlele tsangwe media umuntu ufuna uhamba naye awuzu kwazi awuzu kwazi kholo bhuti uhlele tsangwe media umuntu ufuna uhamba naye awuzu kwazi awuzu kwazi kholo bhuti uhlele tsangwe media umuntu ufuna uhamba naye awuzu kwazi awuzu kwazi
Yeah. Buffet's a link dead day. Buffet's a link dead day.
Manjutini ngami, usajwala ngami, usajwala ngami, usajwala ngami. Isho pela if it's over, ngizodlula nami. Isho pela if it's over, ngizodlula nami. Incwadi ifundivaliwe. Awusajwali ngami, awusajwali ngami. Usweet ithando baliwe. Khona uzojwala ngami, khona uzophuma ngami. Kona zo twa dangle, khona uzophuma ngami manje uthi ngami manje uthi ngami usagcwala ngami usagcwala ngami isho phela if it's over ngizodlula nami isho phela if it's over ngizodlula nami incwadi ufunde fani oh hey awusagcwali ngami awusagcwali ngami
Ivule, 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 ivule,
I got climbing parts in try. I got climbing parts in try. I got climbing parts in it's a social wicked dance. I got climbing parts in try. I got climbing parts in try.
Tell them Lee, tell them Lee,
tell them about me.
Thank you.
destination time.
I'm shy in Bizola. Fanatam.